Sammy G, Joel, Nifiquito. Mr. Iggy, you have to follow Christ so you can get in. Hey, hey, you can get in. Choose life from a death for brave and nani. Mbinguni akuna na first quartend at Rambi. So my Bible ya sinking back a time. Kwanini Jesus Christ a time salaban. Na baru unaishi maisha chwani chwani. Leo uko inje, kesho uko ndani. Unakuja kanisa na ganja mfukoni. Unapichota, una drink wine. Uko na wine na baru mpangwa kando. Fornication, we see Jesus ako. Ukiambiwa salvation, sema badu.
God anakucheki na nakumia bako.
You know, let's go attend the dhambi. Yeah, yeah, yeah. Na hiti mgejua, mgetubu. Yeah, yeah, yeah. Mikuni no, let's go attend the dhambi. Yeah, yeah, yeah. Na hiti mgejua, mgetubu. Yeah, yeah, yeah.
Mola wafumbuwe macho yao, waone tukiroho sikiwili. Ufalme wa mbinguni wasishie tu kutafuta shilingi. Wengi walitafuta lakini hata wao sikuwafahidi. Mali za dunia zina mwisho, mshahara wa dhambi ni mauti. Mola wafungue macho yao, hao, hao. Kama ni ulevi hata wangwa kando, hata kama ni uchawi hata ujambazi hata.
Let's go attend the dhambi.